Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana, any that's one name.
AWR Ghana.
Odofo, me mo akwa ba, edoba, chure kronkron, nkomo die jume die so. Jume die, eye biaya, ye tuye buwase, na fei, ebio yankopon asem hwehwe yankopon asem enya ntiasye se de urade hwese ne ma yebenya aboa ma yabra aboa ye bono ya bono yankopon ekwan so ene nyame adom mene abedwafo amensa ebedi dwumedie sononko na dwumedie ebedi na no efa yankopon emra nsem ho ebreti se emu yankopon emra nsem no he na ewo de na edibeye eno ne ne epese ebedwunjun ho na ansa no no se de dae ye no no o mu se e beja foda da no an ne nso so ye no odi dwuma de nanso no e bia na ne de di kan a wo hen te me be se won ba do won adi e de a kire wo na wan hu nipa e no odi dwuma de te me sha se fi me nua ba te me nche hen
me dia ne Constance amu adankwa me SDA church
e fra me Frank Opoku Boahin Christolite SDA church
Jonathan Owusu oso fo abuabo ena me wa Ashanti Central Ghana Conference
nti ye se dwumadi ase no ye sre se sofo obi di anim na odi mpaebo ashe dwumadi na se aman
ye bom pae tumi na awura enne nso ye hiemu bio onsem a e ma enkwa e ma awura chichire e chire ye kwan ye mfa so enne nso ye ba kan ye ho na ho ku tumi so chichire ye ne ye nti onsem ase na ma hwefo ne tiefu ina enti werwadu tu meninka na ye mfa mu sempa ne nyadwuma mo bra panchi wonya wo Yesu din mu amen
amen odofo ene adwuma die no asempa a ye adwun ho eye yankopon asem e wo bra wiase ina no pandemic coronavirus aba na fi ye hu babia ye fa wiase ina no nyarwa ewudie ene bone bebrei e koso den yankopon asem e kan afa ne mra Asafo Jonathan
yo
na me mra wo so e
yo
onyame asem no onyame man emra ben no onyame edidi dwuma
yo eda sipi Asafo ewiase fo obia nim ade aye pepe ye nyame eye pepe ye nyankopon oni hyehye ene to ye adwuma ani ti no Osmanfo Paul eka asem bi na mpese yen kan 1 Corinthians chapter 14 verse 40 na monye ade nyina fefefe ne kwanso ne kwanso e de ade bia adi bia ye ye no ne kwanso pepe ye mu nyame e won hyehye na hyehye a owo no ode amayen aye ade chidie hyehye emra na ukan de trome etu na nche mudumie no ene dumie nsa o ka se mi wo Deuteronomy 4 12 and 13 na Awurade firi ogyamu no kasa kire mo sedie nsem no tie no mo amotei na netibia bi na mo anhunu anka ene no ho na oka na pama o hye mo se monyo no e kire mo mransem du na o tro no aboa pum bi no so nyame ankasa nin shisho pese ni man ni disu no sofo bible say o tro no abuo bi no so nipa untumi emfa wonsa ntro abuo so nyame na nkasa ne kuchire enti o de amayen se emoyen enu na nyame en ka ho asem a mose o de ma mose no oba Exodus 20 a o kan nyina wo mose ngbe toso mienu eti eduo ni chemu miensa kopim edu nsu a okani nyina ti nsisha nyame wo ma wakuchire se engaide yen sofo enu na nyame dia ma ye fe no adishidie emra adishidie emra the law of liberty a engaide yen
edo asepa ntina chere se yankopon na hindia owo me ene wo abam no owo mra odi busa oman no ana se ne man no odi bo ho bra
sir
nti yenya bamu dia na nse esese yema yani ku saamra no ene mama mi bisa Yame yase ne mra no eye ni suban. Kwan benso, yame mra no yase yankupon suban ni bia. Kwan benso. Onye Frank.
Ozo fo obeda se. Yankupon mra no trose mi diye huwa danse se eye ni suban. Dedika yankupon mra no eye pepepe etene. Minu mi nusu trose mi diye huwa danse mi eji tunu se yankupon yetene nini. Nti se yehwe ne saa kwan no so a emra etene na nyankopon suban enso etene ne no na chese ade krona na yeka ho asem
okay
esan wo enye ma bebire a biti se emra ne ye kronkron o kan roman fo ngumati nson chichemu oye dumenu no a edi adanse se emra ne ye kronkron trosem no so san edi adanse bi so nyankopon ye kronkron nti ye keka we ni nyina bo mu a itimi hu se emra na yeka ho asem no eyi nyankopon suban yampa
oni a Constance
nyankopon mra no eboa yen ewurade mra ye pe edwodwo okra ana afi soso ewurade mra ewurade ahyede etene e ma akoma toyem se wudi nyame mra ne so asede ehwe afi a etwem no coronavirus ayen e ba wiase a eyade se ne edi nyame mra ne so sede nyame de mai pepepe na ebia nke beba de ba ebia nka enni ye wusede ayeye tisi edi nyame mra ne so a ebe boa yen ama ya seten mu na nkasa ye ho ben han yen
nti se nyame mra no eye ne suban ni bia ye nim se nyame on sesa e bi se se de ote enra no
sa no
ote ye ne no be koso aye sa nti na emra no etumi asesa na osofo
emra no ensesa osofo question wo bi se de bi jimi se etiefo yina na ewiatofo yina bebre na emra ni ho emra ni ho emra twem wo kan Jesus Christo na no numa sem wo Matthew 5:17 a osofo Matthew 5:17 Jesus Christo no na no mu twon na wo kan wo se osoro ni asase entwem atre dia ba ko bie ni ho a be free emra sem no akọ Matthew chapter 5:17 mu so se me ba se me be sei emra anadi fo no mama me sem ni mo me be hye no ema yesu wo be hye emra eno ma na enkofo adwen ewo mu nyina no se emra etwem emra twem ni nyina ne ye ogofo yen kan test bi wo Kolosefo
okay
Kolosefo enwoma no etri bienu 2:14 wo yen kan 14 nko akrais okay yeah
okay 14
na right. Opepa yen so nsano atwere a ewo ahyede no mu a etia yen no na asenua no ho na odi ko boy na odi ayi afri kwan mu
aha enti ro ka handwriting of ordinances a eno no nipa ene troye enti eno no ye decree eye decree ene law ni statutes a nipa atro eno enye de yankopon atroye no na de na onele na no na say odi confirm
obo
asini no na eno no de hin eno aso fo mpese ye list ni ehun ni na no
nti na kan bebi saw
aha
se bible na kan se atwe no mu dia etian no wa yi afikwan mu dia bo asen dia no mu ta atwe no mu dia ohin etian no a bible kan wase
di etian no nti no eye old testament no eka emra nan bi emra nan o ma four systems of law a ye yina ye nim ne di kan no ye wo civil law e wo ho ye wo health law ye wo moral law ye wo ceremonial law na eno ene de enkofo ye confused ye kan ya kan nyina bom se emra no ba bible no sua ne ye a differentiate health law no ema apomodin hyehye ebi ni se sebe omunam se so no mo omo emra ukọ ejana etutu form
now that's
all. Okan ho asem.
Yeah, apomodin.
Apomodin hyehye ho. Obi egbu ne nsa moja ni ade a. Niema wo fa so enkura kura no nyina no. Okan ho asem nyina wo eka have laws no ho. So,
to be obi nya nsan yaro ya se yemfa no ntena
ekro no chi. Ma on men because e contagious.
E say na quarantine.
Aha. Yes. E say corona yiba ye ya. E say quarantine ho sabe na chi. So, eno so fo ma yen hwe moral law eya de sudie mra no
okay
na ye mfa ntoto sa ceremonial law no de etia ye no ye fere ceremonial law
okay
ceremonial law ni na no na a point towards the coming of Christ Jesus Christ oba ewiane nyina asa so for ma me mboso
okay
moral on yedi kan no nyame na nkasa ene kan ye wo kan de 4:12-13 na no troye ceremonial law no e ye Moses Leviticus chapter 1:1-2 and Abba chapter 7:37-38 and Moses na nkasa ena o troye ena we nyame de no de 4:13 o tro no abo so Moses de ende e ye book mu no troye e ye book mu no troye no no Second Chronicles 35:12 ye refer ka ho asem ena uba nyame edie na nyame mra no wo de to ada kanu place in the ark afoma da kanu inside wo kan Exodus chapter 40:20 e hono wo but a ye ceremonial law na Moses troye no wo de to ada kanu nchen Deuteronomy 31:25-26 ena uka nyame de na ye moral law no wo kan Psalm 11:7-8 ena Matthew 5:18 ɛno ɛnsesa ɛna ɔhwɛ ɛyɛ Moses yɛ na ɔtwɛ na Yesu so wuyɛ na ɛbɛwiyɛ Daniel 9:27 ɔde Daniel nyame yi kyerɛ the coming of Christ ne Messiah no de ɔbɛyɛ nyinaa no bria ɛkɔ pem yɛ no bria ne wuo no baa no saa ceremonial law ne nyinaa ne ɛbɛwiyɛ because apam ɛyɛ ntomadan mu som na wɔsom na konkum bia ntomadan a na ɛkyɛ konkum bia no Yesu wu ye na emuti bi e se uhu de ekɔ ho yina e de anya twa bio e de abɛ wiye sa na tie eni sa ade o kan yina no e ye nkom sha o hye ya na e kire de e beba na de e beba yina ne ne Yesu Kristo aha e de ana ene ne enti no de o de bo ase ne no e ceremonial law a e fa emua afɔrebɔ sacrificial system the sanctuary service save pena so for e kire
yo ada also for Jonathan as pa say wa ba bai ceremonial law no ni ada laws no mo aman oni a otie mi odofo say afi na odo afidie no ato ha ya mo akwa ba e de oba twerekronkron ho komodie dwumadie so aha ye dwumadie a yidi pensam yankopon asemu na yete yankopon ne trimpo ne na dwuna wo ma nipa ase ene yesua yankopon emra eho asem na ye hu se nipa bebre Christopher na jidi for bebre won jidi ne se ye yi emransam no afri ho na eno na ye pese ye hu dia atresem no eka efa ho na eno na sofo a chechirim se emran no ye wo no ahro nan ya sitrem uba yo the law of contracts ne other laws nti uko marriage ya wo law ho uko water and sanitation ya wo law ho ne de akeka ho sana na ete sabre no ene yeah. Law eya civil law e wo ho an de sabi ebeto aso a sana no yame so de mu no e wo de moral law an de enibre if say yame ni suban no abi no ayeden o de ade na di ade aman ye to aye dwuma die ni so no ene na me bisa se ene na butai ben pa nti na mra no yame de maye what is the purpose butai pa nti yame de mra no maye no ene ni den
for my share in Fidia at two. Okoto phone, now perse phone near Juma. Come on. Obrunino, a phone or the crater be a shahoa, a friend of Manua.
Okay.
Who be so? Answer now, beso phone, or so share Manua, no chere, will send you a quaint befaso beso phone, or win your problem. Who be so phone, name one fast answer, say what Manua, Nima, near Juma. O phone, our tunnel. Wow, be me, I know I say no.
Okay.
Sapper pepper ain't a train. Say this, be see a boy and bra. Say the Yanko Pondi and Brandon Mine. A train said they be see a boy and bra. The cell phone. And I say, if you did be a waton, wouldn't until Mano and Aquan soa, putting you soon pepper. In the answer, the Yanko Pombra and Tia. Nature say the Yanko Pompe, a boy and bran. Sapper pepper and I are born.
Okay.
Okay. As I do, sti. A duty to move back who could see a dun so no, a horse so no. A mighty as they say, Sir, upon my day, nipping uncle Pontemno. I am Rano and Emma as I upon a dim.
Okay, you never Constance. Rano, didn't any amid the mine?
And one boy, am I your hun uncle Pong, Miss Subine, New Ye, you say. So what do you have to say? Say, I may obey. May Jerry Ray, now Miss Shammy Hunyan, and a man shan shimmer. Ebi abibi kra wo manim na anye ya mehu ntise me hwa hwehwe mu a e ma mehu manim asiesie ne mehu asiesie nse atotoyi Nti Nyankopɔn mra ne boaye ma ye hu som aye som no no. Ne yie e ma ye so yetimi e som Nyankopɔn. E yi nti Nyankopɔn mra ne de. E boaye ne a ye di Nyankopɔn e chi.
Osofo Jonathan.
Yeah, osofo ma men ken kan Yakobo. Etriba ko chemu James chapter 1. E kan fi verse 22 to 25. Na munye asem no yefo. Na munye asiefo nko na adam ho. Na se obi asem no tiefo na onye oyefo. Na wose se onipa ohwe na nim suban hwehwe mu. Na hwe na ohwe ne ho na okọ. Na ntemara na ne wre a free suku a okura. Na de okoto hwe adehyedie mra a edi mu no no. Na otena mu na onye otiefo brefufo nemu oye adwuma no yefo no oni no na obehira no na die mu senia ye nua constant kan no sofo Yakobo say emra no adehyedie emra the law of liberty because ebe boa o ama wo hunu de bi on so ofa ofo wo be kuom na wo ko ba bi ene nimdie ntino no ye wo GPS e wo ho utumi di phone Hana meko e be direct one yeah turn right left now kwa san emrane tie se ne kwon kan ahwe obi an wo dresi a wo pa ahwe ahwe go bia na wo tie a tie because wo no tim bia ayi
bibi
tawo yi na eno na guide san emrane guide o enye wei emokọ no enye se na agbonti no fen adehide emrane the same thing wo kan James 2:10 a wo se se wudi emrane nyina so na so ba ko a what do you need now for? Because when Oka and say no Oka, Oka ni na, ene also for Chrono, you nimse enye. Obie nimse Chrono enye. Obie nwa obie jina son dema kase Chrono ye. Na Chrono home rani huni hifa. Ihu ni mwana simu.
Mwana simu.
Sana tye.
You ende ya tuasu no. Mema mimi sawi. Ibi nimse Paul. Paul na Oka se mrene chum. Nti Paul kwa wendi mraso. Asuafo no nyina Yesu de yakan Matthew chapter 5 no aka chance wa mba say oba obese mra no ana say yi no na asuafo no nso so e won so den no ka fa mra no aso wo de mra no ye adwuma ana won so otiti mra no so say ye yi mra na firi ho
say de Paul wo kan Paul ho asem de nhwe Roman form metie ye mensa chichimu aduasa baako Paul ibisa yen say enye na ye nam gidi so tue mra no ana no asen ya no se debida nemum ye nam mra no so ase etim ye
nam
ye mra no ase ye den
etim
enti Paul peso chere se ye nya Yesu mugiri ne chere se mra ne ni ho enti ono onam nyina no de mra ne ye adwuma ya anti da e wa bia se Paul idi Yesu echi na o kan Yesu ho se no okofa obi yere e mra ne ntia ya anti da se Paul eko yo bia de emra ntia e sa emra na so nti e na Paul obese san ye no ogya e wudi se ba na odi no nti Paul wan kan se emra na etwem na ono ankasa e de ye adwuma
yo ya da abedwafo no asepa ebre nti no na e bepese adesua we ye adesua bro ni bekese very sensitive ano nti no ya de a fine tosu mienu no ebeba na na de na pese edisi ananso ye kai wa adwen se e ya mpa se tresem no aka se emra no ebi wo honom a na e han adwen ti ye ye firi kwam amanye na no no abejefo ya bo amia hu se de ye ceremonial law ye ye mpata bone ne osom ehu hyehye yenye wo no no na urade yesu na ye de gina ho ma urade yesu obeba nti yesu bae no ye yi sa amra no ayeden every ho na mmom de ye adehyedie emra aye moral law no de edasoa eye adwuma yesua hu se nyame emra no eboa me hu yakopon apede se okan Yohane asempa James Yakobo etrim mienu jemdu ana afi Matthew asempa na etri edunkuntimu edunson a ebema ye hu sa afi emra no eboa yen ema yete apam aye ne yakopon nimpa ne yakopon wo ano ase Brian Beckin, Exodus chapter 20:1-17, and Afi 24:8, and Afi Deuteronomy chapter 4, no, and 13. Afi Mra Kronwa, Boyen, Emma, Yehu Tene Ne Kwan. Tene Ne Kwan, and Mran Ne Train, say, we say, ɛtene wo Yankopɔn nim wo yɛ sia ɛntene wo Yankopɔn nim afɛm ra no so boyɛ ɛmɛ yɛ hu bɔne nti ɛyi bɔne ɛdi ɛde kyerɛnyɛ afɛi ɛmɛn ɛboyɛ mɛ yɛtumi ɛsesa ana sɛ ɛnya ahunu ana sɛ nsakrayɛ afɛi de twɛto a nyame de mra no ma yɛn sɛ ɛmɛ yɛ fa ho die mra no ɛmɛ yɛ fa ho die wo kan John chapter 8 na wo kan 34 no a afi ndwomoma no oha ne dun kuntema aduanan enum a emra no nyina ema ye fa hondie enu nti nyame a odon ye na opese ya setena no eyeye na ye fefefe no odemra na ma ye se o ye fe hu ono yakopon pe se nyame pa odema ye o kan jeremaya na urade se onum adwun kru a odwun afa ye hu e adwun ye adwun papa se obam ye wie pa enu nti ne mra no odi aman no ebe boan ye enu nti mayi na mo bia ntutun ku asum se nyame mra no efu ona afi ye dia ense na amfa ohaw amrenye yeda abejafo ina sibiem na wo otie ni awon so otie ni ohwefa ohwen yeda so asese woni e kan bomu na fi edi dwume urade nhyira wo na wo twese nne no yede efa etoso no ebebro ba edi dwume de ni ba ni na ba wie no ebesere sofo na wabompa ye ehira so e de amanye
emompa ye twede ampo nyankopon obonsam eguso e dada uma ene ona wudum so ama trokonkron imu nsem e da ho no yetie na honkon tumi so ye watie fo mo hwe na mo djuma na ye hu no kure no na ye ni so hwe woni nyam ka ye hu kopim se be hie mbio ato aso wo Yesu dimu amen
amen
Mayenti wonka. Freya insi namba isu 050-156-1849. Mrs. Subio 050-156-1849. Ubeti miswa treya in esi ye email address isu. Aeye AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Ubeti miswa treya esi address isu. Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. P.O. Box KS 17564 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Nyanum Niadofu. A kwenye impesemino susu a radia semo, a breaker crabby. Simabes in numu away and nimui. Na making kind free. Hebrew 40 dumino. Jimba kuni chemumino. Yenti. Se wa dance fo mun kuma tisa atwa sase wa jas fo mun kuma tisa atwa ye ho ahye nti momento adeso abiera ani boni biera encha na atwa ye ho ahye antungu na yentu gidie ni mu boasoto a esi ye ni mu yi na yehwe gidie mu di kamfo ni wie fo yesu a ohwe ani gi a wo de wo na ni mu nti no ohuna mane asenua no so a wan wani wo na fe akotre onyankopon sanifa a onyankopon ahenie nu anuanom ne gidi fo anya enkoa ne nipa ya sum nyame ana ekura nyam sum nipa bi pi adi kan nipa bi yakwo wanim nipa pi ya tumpon na wonyina no wo ayi adanse maye obi mi ho obi atwo ne kan nim se Sodom had no Bible na Sodom fo ni Bible yandi we are privileged say your bible it making kan a what you making kan kro obia kan wasem ema uti nyame abofo ene nyame ho nkonkon no anyina no ya dansefo a ehwe ye ho ehwe ye ho sia na akire ya setra ne abrabo mu wonam sumu wonan han mu de woka de wadwenu de wakoma mu woni ye wakwan ade bia kwose sumu ye ye ade bia obi nwunu ade bia kwose obra mu wasesa de ma wonim nyina no a ewo ho no yo adanse fo mu nku ma twa ehwa sia na nema nyina aso bia wo yakopon nim enti no otu yamfo sɛ eye papa sɛ yɛnto adeso bia ane bɔne a enche na twa ehwa sia adeso no yade biara ane nyame asɛm ko a ekɔso wo brɛm yɛmu bi wo ha kayo ehu bi yɛnkonkonsa ehu bi yɛdwama mɔ ehu bi yɛ krono a yɛbɔ wo nyame fie yɛmu bi yɛ yɛne ayɛntene ho nsum nyame yie na yɛnnante basabasa ɛbɔ bra bi ane bɔne nketenkete bi a yɛmmu ne sɛ bɔne ɔbɛbisa m sɛ nti bɔne nyinaa na bɔne biara no nyame bɛbu ho atɛn deɛ bible no aka me ateɛ no sɛ ɛne yɛn nyinaa nyane bɛba atɛmmom Ato da fon sun kontompo aye twa no. Yadwe ye ansa nye bone. Aye bone ni bia. Wonu wonu ye kasa na ade ye no krɛ wo se nye no krɛ. Aye bone ni bia. Ɛno no otu ye mfo se. San nye man kitinkiti ne bone kitinkiti biere wo bia no. Mom ye nkari bone bia se ye bone. Na ye mpre se. Ɛne ma biere ekuti anyame asɛm ani anyame asɛm nkɔ no. Ye tu na ye tu gu akyire. Ɛni so hwɛ honhom aba no a. Bible ka se honhom aba ne wo dɔ ani gye. Wasitɔ san nye ma nye ma no kɔ no a. Ano baka ho namu nyuma ejoma mo kro no sane ma etisa enchi no sane ma etisa ene nyina ye niamu a anwumre ai me me no odwene ho se it's hard time se ye to sane ma wonum nyina ego fi se e de be ko se mu enchi nam se ye to wonum nyina ego no obebisa se obede no watimi aye honkonko na ho ode wo ho ye bom pa esre nyame a oma ye soro dum osoro tumi osoro ho ode honkonko ye boafo Honkonko ye kanifo so obedi yankan kwode ye nyina no ma enkurim bia wode ntimenye brade konyame hompa ibomu no wode kwawie no se momye hwe gidie mu de odi kan rodi awie wanfa nipa bia anye Jesus Christ no de ne ye otono bo ase enwuno amane asenua no ho bise ohunu se daache amane ho obehunu no nipa bi ebenya so anyan anyan kwaje enti yesu hwe wo ene mia yebetimi apobone agya bone bi wa kire na fe yatena ase ahopa kire mu ahokeka konkrom no kwadie mu na yetimi akosoro no ene yesu tu na ne hwe sa hwe daache no enjo ohun amane se yentimi ampone ne ama kwan ama honkonko na sesaye emfira domu anko adomu na se siba nyame mu no sa na yete a na yentie nyamso ase obuafo no wo ho osomfo no wo ho Oka kire fo no ho, oka ma fo no ho, na sesɛ ye bɛn no. Ye ma kwan na wotimi sesan ye. Na fo boa ye nti wase, ye nhwɛ Yesu a odi kan. Wɔto no boase, na owie no, wakɔtena onyankopɔn nkyɛn wo soro. Pɛ nyankopɔn kire kwan ne. Ade so bia wo anim fa kɔ nyame ho mpae bom. Sɛ nyankonkonkon na ho ade wɔde ma ho. Na ye mprempɛ daache, na ye agyapade ama ye. Awurade, ye de wase so asɛm aba ye nkyɛn. Ne ma twɛ ho ahyɛ na twɛ sɛ kire ne dɔso onyamso mu. Honkonkon ho ade ne fa dum ye o Jesus Christ de munti amen
Yamre na so minyaya nka de mu nyina ye ne wa na so o si etwa so enu nti no me san akai wo se ye pese yete wonka nti freyen ebesi 050-156-1849 misi subi 050-156-1849 ubet mi so atreyen abesi abefo ntintan fidie so adventistworldradioghat@gmail.com adventistworldradioghat@gmail.com Ubet minswa treya besi address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists P.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyaminsra opi se utie ye Midin de ekuya sabia
AWR